exclusive from Zep Music Live.
Kala zonse anakamba mulungu, zonse anakamba pa umoyo.